more worries, time to play.
Attamootan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata adoolessa 12 bara 2022 sagantaa har'aa waliin Antuu Jibee Horaati. Hongee Somaaliyaa keessaa laalchisuun gabaasa qindaa'ee akkasumas dhukaasa jumlaa Ameerikaa keessatti irra deddeebi'uun raawwatuun haleellaa dhaqqabu xiqqeessuuf teeknooloojii haaraa bahe irratti gabaasaalee dhiyaatan oduudhaan booda dhiyeessina. Bakkeewwan hambaa seenaa Oromiyaa laalchisuun illee keessummaa dubbisni jira. Lammii biyya Hindii Haqa Hacaaluu Wallee jedhu weellisaniif seenaa isaanii kabiroo irratti dubbisnee jirra. Keessummaa keenya waa'ee uummata Oromooti. Oduutu dursaa gara Baffaqaadootti isin dabarsa.
Arga fuunee akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Tigraay keessatti wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifameen badiinsa uumame deebisanii ijaaruudhaa fi sochii taasifamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka hojjetu mootummaan Itoophiyaa murteessuu isaa Ajaans Firaans Pireesi gabaasee jira. Sagantaa dandamannaa biyyoolessaa yookiin National Recovery Program jedhamee tilmaamame bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruu, tajaajilawwan barbaachisaa ta'an fooyyessuu akkasumas yeroo walitti bu'iinsaa hokkora saala irratti hundaa'een warreen miidhaman gargaaruu irratti akka ta'e ministeerri maallaqaa Itoophiyaa ibsuun isaanii gabaasameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan taasifamu gargaarsa maallaqaa ebilla darbe baankii addunyaa irraa argame doolara miiliyoonii 300 akka ta'e ibsameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira tajaajila piroojektii yookaan UNOPS jedhamuun akka ta'e kan beekame yommuu ta'u dhaabbatichi itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu amma haalli Tigraay keessa jiru fooyya'ee mootummaan hojii isaa Tigraay keessatti jalqabutti jedhameera. Hawaasaalee Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi balaa hongeetiin miidhamanii gargaaruudhaaf baankiin addunyaa ji'a darbe waliigaltee liqii miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 15 mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisuu isaa Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Godina bulchiinsa Shawaa Kaabaa daangaa bulchiinsa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa dilbata darbe taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne du'uun isaanii ibsamee jira. Daangaa bulchiinsa aanaa Efraataa Gidim isa bulchiinsa Shawaa Kaabaa jala jiruu fi aanaa Jillee Dhumuugaa isa bulchiinsa Oromiyaa jala jiru irratti dhukaasni qawwee taasifamaa akka ture jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Yeroo ammaa humni naga eegdota mootummaa bakka sanatti kan bobba'an yommuu ta'u sababa walitti bu'iinsa dilbata darbe raawwate kanaan kan ka'e namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara magaalaa Ataayyeetti seenaa akka jiran raga baatonni himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa kan baase paartiin mormitootaa Iizamaan mootummaan akka nageenya lammiilee biyyattiitiif eegumsa taasisuu fi sababa walitti bu'iinsichaa addaan baase akka furmaata kennuuf gaafatee jira jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany dhimma hoogganaa duraanii dhaabbatamee teeke jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti raga bahaa himatamaa ta'anii mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimmi obbo Hayilamaariyaam ragaa ba'uudhaa fi mana murtiitti dhiyaatan waa'ee bittaaf gurgurtaa dooniiwwan dhaabbata tajaajila geejjiba galaanaa Itoophiyaa ilaalchisee himannaa abbaan alangaa jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyeesse irratti. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa dooniiwwan lamman sun ittuu gatiin isaanii birrii miiliyoonii 500 ol ta'ee jiru meeteekii kan bite birrii miiliyoonii 60 qofaan jechuudhaan himannaa malaammaltummaa hoogganaa dhaabbata meeteekii duraanii irratti dhiyeessuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera. Muummeen ministeeraa taayitaarra jiru yookaan taayitaarraa bu'e yemmuu himatamaa mootummaan himatee fi ragaa ittisaa ta'uudhaan mana murtiitti dhiyaatu obbo Hayilamaariyaam Dassaalany isa jalqabaati jedhameera. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud daawwannaa hojii guyyoottan 4 fi Eertiraa keessatti taasisaa turan raawwatanii guyyaa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii Birhaanee Barahee Asmaraarraa VOA'dhaaf gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti pireezidaantiin Somaaliyaa turtii isaanii keessatti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan miseensota waraana lafootii fi makaanaayizdii Somaaliyaa warreen waggaa sadan darbanii fi Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. biyyi Somaaliyaa fi Israa'eel walitti dhufeenya dippiloomaasii uumuudhaa fi deemaa jiru jechuudhaani. Odeeffannoon maddeewwan oduu biyya Israa'eel tamsaasan dhugaa miti jechuudhaani hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa haalanii jiru. Gabaasaan VOA Mohaammed Dihaayisan Moqaadishoo irraa akka gabaasetti dhaabbileen odeeffannoo biyya Israa'eel lama chaanaalii 12 fi Kaanniwus jedhaman dubbii himaan pirezidaantii Somaaliyaa dhimmichi paarlaamaa Somaaliyaa irratti dhiyaate irratti mari'atama jedhaniiru jechuudhaan wanti gabaasan akka dhugaa hin taane kan ittuu eenyummaan isaanii ifa hin taasifaman dubbatani hanga'aan mootummaa Somaaliyaa oduun sun haa ta'u jedhame uummata Somaaliyaa dogoggorsuudhaaf kan tamsa'eera jedhaniiru. Somaaliyaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasuun kunis bara waliigaltee Abrahaam jedhamu kaasee akka ta'es hanga'aan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden, pirezidaantii biyya Meeksikoo Andirees Manuel Loopez Obraador qibxataa irraa simatanii marii taasisanii jiru. Waa'een godaantotaa, waa'een nageenya daangaa biyyoottan lammanii fi waa'een dinagdee ijoo marii aanga'oota lammanii akka ture ibsamee jira. Hanga'a gameessi bulchiinsa Joo Baayidenii akka oduu gabaastotatti himanitti biyyoottan lamman akkaataa eegumsa daangaa fooyyessuu lakkoofsa godaantota dabalaa deemaa jiruu fi akkaataa humnoottan seera kabachiisuu qindeessu waa'ee inerjii qulqulluu fi dinagdee irratti waliigaltee irra ga'anii jiru. Pirezidaantiin Meeksikoo kaleessa yemmuu oduu gabaastotatti dubbatan qaala'iinsa jireenyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo muudate ilaalchisee haala waliin hojjechuu danda'u irratti akka mari'atan ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheikh Noor jaalanee dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaanni Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kan loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan sadiif kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuun dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokkoni. Waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'iinsa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoonni iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaawu namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee sadii fi harmee isaanii umriin dullooman kaqaban saalsaaw kutaa shabalee sagada aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought and the drought has forced me to live in this IDP camp.
Loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
Qaala'iinsi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1700 ta'an kanneen akka gaalaa, sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara. ollota keessan yesota maati rakkataa jiran angamiyyuu haa ta'u haaxiqqaatus gargaara.
Marshee salasaa'uuf kanneen biroon loon horsiisaa turan akkasumas jireenya gaarii qabaataa turan sun akkuma lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen biroo hiyyuma hamaa keessa jiru egeree maaltu dhufuuf akka jiru hin beekamne keessa jiran.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jumlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee naa jirtu kanatti ogeeyyiin teeknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru. Oduu gabaasuun VOA Julie Taboo abbootii qabeenyaa teeknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasetti kunoo. Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduunillee nuffaniiru.
Namoota du'anin arge reeffa lafarra ciciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti eenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing a lockdown.
Ukasni mana barnoota Parkland keessatti eega geggeessame yeroo muraasa booda manni barumsaa intalli koo keessa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamnee qawween jiraachuu adda baasne jedhee yaade.
Yeroo ammaagaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame. Argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknoolojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknoolojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknoolojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknoolojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknoolojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknoolojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee agas hin danqu. Bara kana hanga ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessaa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknoolojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummoota UNESCO'tti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saalii Mohaammed aangawaan biiroo aadaa fi tuurizimii yeroo ammaa bakkeewwan seena qabeeyyiin afur kan UNESCO'tti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. ጥላሁን ገብረስላሴ ቆራታን ሐምባሌ ከነባታይተ ሐምባሌ ኢትዮጵያ ከነረት ወንጀን ቀበን ገልሞ ዳውቱ ገባሴ
አከቢሮና ዳፊ ቱሪዝም ይጀዱቲ ናኖ ኖሮሚያ ዩኔስኮ ተከፈደተማ አርገቲ ሐምባሴና ተከቆፋ ቀባ እንስስር ነገዳት ከነትስ ደበለታ ዴኛከን ሐምባሌ ነፉር ዩኔስኮ ዳብዲያቹ ቡሳሊማማ አንጋዊ ቢሮ አዳፊ ቱሪዝም ኦሮሚያ ቢዮይቲ ማኔጅራን
ሐምባሌ ዳበተው ፌሳ አፉር ዩኔስኮ ጥካዲ ማማኒ አዳም ሰረጅሩ ኢሳኒስ ፓርኪን ቢዮለ ሰጋሬ ሐምባሌ ሆልቂሶ ሆመር ድረን ሸኩሴኒ ፊማልካን ቁንጥሬ ዩኔስኮ ጥካዲ ማማኒ አዳም ሰረጅሩ ከነከሳ አዳም ሰጋሪ ረከንጅረን ነማ ከንይሮ አማ አዳም ሰጋሪ ረይረይ ከደኔ ፍራተም ኡላጋ ዩኔስኮ ሰናን ፓርኪን ቢዮሌ ሰጋሬን ባሌ ኦልሞስት ሙርቶ ራፍ ካምቡሌ ተውሳት ዩኔስኮ ቴቻራ ዋሰዲ ጀደማጋ ጋፈገልማው ሬጅስተርድ ኖት ሬጅስተርድ ሪፈር ካንጀሩ ያይ ከነረት ከነውኒ ጀሩ ኡላጋ ሰናዮጉት ሬጅስተርድ ጀደኒ ፍራቱ ዮንጉን ሪፈር ከሰዴቢ ዳና ኢላለሙ ጀደሚ ከሰዴቡ ለኪ ኡላጋ ዩኔስኮን ባሲከነ ሙቲ ወታይሞ እንጋልማው ካንጀሩ ከነ ያደ ከነ ይክኑ አንተስ ተደርካ ከነ ጌሲፍኔ ራ ፓርኪን ቢዮሌ ሰጋሬን ባሌ ዳበታ ወሰና ግኔስ ወሰና ኢትዮጵያ ወጂን ተውዳ ነው ጂጀተመ መልካ ኢትዮጵያንስ አሱማ ጀባም ንሳቢሮ ዳፊ አሱማ ናኑ ማውላቲን ፊኔ አተንጅሩ ለፋርኪኦሎጂቲ ኢንስ ዩኔስኮ ራፍ ኖሚኔሽን ፋይሊንግ ሳ ኤቭሪቲንግ ወጂተመ ዩኔስኮ ራፍ ርገመ ኢንስ ኮሜንት ወራጅሩ ሶፍመሪ ፊድሬን ሼኩሴኒስ ሮዴራራ ገልሜሮ ከሰከንቱረኒ ኢሳን ኩኒኒስ አዴምሰ ዩኔስኮ ምርባዱ ኮሜንቲንግ ከንከነመ kan debe fi isa commenti kan nan sanaratti mode gine kan hojje tama jiru ta usati
ke suma jiru bo salimamma qorannon dreshe kuseni fi holki sofu marritti gege fa maturi ammas danqi samudate jira ajidu
gara bale kanat abenye gurgudda jira ma unesco da kan kadima manke sa amban sadi citta har gamu dreshe kuseni holka sofu marritti parking biyo le sagaren bale ti isan kunnin akuma jira me robal ala kan furate acci ke satti mowan gutam qabutu jira ከከናስ ሆልካሶ መርጋፈ ዩኔስኮ ራፊያቱ አምባ ማካዮ ካን ሚክስድ ሄሪቴጅ ረሜት ኖሚኔሽን ፋይል ከሰጥ ዶክመንቶን ቆረኖን ያዳነ ስፔክት ሚክስድ ሄሪቴጅ ረሜት ካነጀቱን ኢሚ አዳጅራ ኢሚ ኦማማ ዮካን ቀበኒ ኦማማ ጅራ አክ ከሰጥ ከራ ካናን ያቴሮ ሰና ገሩ ናኖ ሰነት ዩኔስኮን ዱፌሮ ገረገራት ኮሬ ቴክኒካ ሰርቪስ ተላላ ቱሬ ዋናን ከነ ጀቀኒ ታንካ ከሳ ቶኮ ደሜኒ አዳ አክ ከሰጥ ፋይል ሰነ ከሰጥ ያቴ ፊ ሊቪንግ ካልቸር ዮካን ሐምባን ጃሙለቱ ሶቺንሳ ሙለቱ ቀበተማን በልኢናን ካኒ ሙለነ ተውሳ ቻልማቲ ሐምባ ማካ የኔገል ሜሱ ዮካን ዲኤሱ ቻለ ጂኦ ፓርክ ዮካን ለፈቀበኛ ኡማማ ጀደሜ ዮዲያት ረጫለት ቱልፋትን አርገታ ኢኒኩን ቆረን ነው አንሰርት ገበቱ ቀበከንጀሩ ካነ ያዶት አከሲተና አዮኒ ካሳጥሮኒ ተምራ ቆረን ነው ድምቲ ሆልቃቱ ጋዲ ፈገኛን ቀቡዳ ወንኢንሳ ኮምፕሌክስ ይላ ጉዳዳሲ ቴክኖሎጂ አመያስ ከመርባዱ ይራ ደኩምስ አመያስ ከመርባዱ ይራ ይሰከና ቂጠከናን ሁበተኔ አክስት ቆረኑን ከራጉቱ ተንገብየ ፈሙዳቡን ኩን ባዮዳይቨርሲቲን ከምብክልቱ ከምኢኔንት ኢምብሮ ተከራከራ ሳቺከስ ይንጂሩ ኢኒ ኩኒስ ከራጉቱ ተንቆረተሙዳቡን ኩን ኡልፋቲና ናኖ ሰነጅሩ ፊ ኡፈመናኖ ሰነጅሩ ፍሪታ ጋር ሲሱዋን ደንዴነስ አካንከናት ከነ ዩኔስኮ ኮሜንቲ ካንከኒ
አቡ አብዱል ጀሊል አንዋር ዱርሳሚ ሶመ ቱሪዝም ይወጅረ ባለ ባህቲ አንከነ ቆራኑ ድረሴ ኩሴም ሙደቴ አከስቲን ይብሱ
ኢሳን ኩነን ገልሜሮ ራቲካን ገልማን ዮቲካቴ ናኖ ወጋ ኩደኒ ቱራዲ ጀረንጀቻዳ ከነከሳ ድረንቸ ከናውሴን ገልሜሮ ለቴርከ ገልማይ ቦዳ ዳቢ ታንገልሜ ሱዳፍ ቆራኑ ዮካናሞ አርክቴክቸራል ዲዛይንን ኢሳ ሃሊ ይጃርስ ገሞ ወንሰኒ ቆራተሙ አባቱሬ ሰደርካ አዱኛት ኦጌሳ አርክቴክቸራፊን ቆራኑ ሳገግፈም ዳወል ቀበቴ ገልሜ ዳብረት ወሶን ገልማይን ሀፌራ
ኦቦትላውን ገብረስላሴ አባታ የታይጉምሳን ባለ ሴና ኢትዮጵያቲ ኦጌሳ ቀበኝ ሲነ ቀበስ ቢያተኮ ዩኔስኮ ቲዮገልማው ዱርሳ ሰደርካ ገልሜ የሮፍጥያቱ ከሰቱራ አጅዱ ካናንስ ገልሜ የሮከነከስ አምባሌ ሴና አፍረንከና ኖርሚያ አፍረንት ደበለቴ ከሰደታን ኢትዮጵያን ዩኔስኮ ዳብ ኤሲቴጅርቲ ጅዱ
ኖሚኔሽን ዶዘር ለሁለቱም ተሰጥቶላቸው ፈልኮ ኮሜንቶች መጣው እንደገና በኮሜንቶቹ ላይ በደሬሽው ሴል ላይ በሶፍትዌር ላይ በኮሜንቶች ላይ ተሰርቶ በተለየ ሶፍትዌርን ወደ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው
Dosa koran nula menu jatun, sofumari dresse kuseni kopi senir kine sanaratis yadi kenname, ammas yadat yati sanagunne UNESCO of Debs neture. Kesatu ka sofumar gannala madurat yati ture, na yadatta. Koran nulisa gama kabinyo maaf adan galmisa softure, sanafis ablen UNESCO timmakana laman rat, gorsa kenanif koran nulta san ufani, ilalani achi koref yate, bulanta amba senaf. Kabinyo omar yatin galme famuin dan dengi. Sabab nisa holki kun nubrat kan kilometra kur asan eratufi bishanke sadar butaus sadar ka dunya tigaru kan kilometra kumato kofa eratan juru jachan nudra kufi. Yato malik kabinyo albudaf kan nubuk abiyof kisak abun ya ala jat emijra. Sanam malik inidra nuarka kufi jra.
Obutlaun gamadure sekusenin garu, kamuleni jarsa gamo koratan ufani, ha koratan udaf chalbasi bafne, hammagati chalbasi bafne tin, kamne dufe koratu dabame, dubat terkifate ejeru. Kanas oge isena gamo koratan, kambiye kesan korachuf, baranat tijirra ajeren ejeran. Hambali sena Ethiopian galmeyero UNESCO esit ejertu, parki garen bale, dure sekusen, baka korano arkeologi malka konturre, olka sofumar, tesumalafa gedio, hambaye hafi garen egralta kategorait targaman, akasumas Tesuma afika benya wansiena nanno harot anatoyumani, baranaf galmi murte UNESCO tesumni lafagidu edi achu lubbatani jiran. Gabas tegale mirikaf kalmudoit, mpunera.
Kanor gafajirtan sagale Amerika saganta afan oromoti garo kopi torbani huay ummat oromoti chayna. Alasan biji Hindi Dr. Ravi Kant Makarla University Amboke Satti Barsisa Finance City Garu Hojisani Idleti Ala Tajajila Hawasaf Uguma Muzik Ajalatu Kesuma Yadano Wedisa Haj Alu Hunde Satif Sirbasan Afan Oromotin Basani Wedisan Kan Hag Haj Alu Jalam Baye San Beksise Nakur Malka Why Hojisani Kan Dr. Ravi Hasuf Sisun Gabasik Ndese Kuno
Hintale.
Dr. Ravi Kant Makarla jedhamu University Ambo keessatti College Business of Economics irratti Professor Gargara mana barnoota Finance City.
Mal jete gafadu ti uste olsen te balbala rukute hache ko sinarka pudate vaya kes chelli so hin tolu olma kes kunisi hin malu
ambo kes ogota shanif jirachu sani dubatu bakademan hundumatti hawasa walin wali galani jirachu dubachun ambo kes tille akasuma wantota hawasan welqabatan irratti fole fanno kinani akojetan dubatu Dr. Ravi Haletin Walle Hajalun Desa Hagatin Gafatan Walalu Sabar Sanifi Sirban Rat Akasjichundubatu.
2 years ago I'm here in Ambo. I witnessed the saddened situation of death of Hajalu Hundesa.
Wagala Manara Asmagala Ambo Ki Centre. Yero Duga Disisa Ajichan Willisabe Kama Hajalun Desa Agam. Umatni Angam Akka Hacalun desa jalatu, yerosi kanam beku dende. Hacalun akka welisa kofan tani kanan ubat degarut rein. Kukamain ummatasa ummatoromuf kawun irretterge. Hacalun nama datausa senajre inyesa gafachufi dubbisul anin ubat de. Sunammo chalat takkanis ubat unakakase. Namnikun malif goot oromu akkate sirritan korakte. Jalla ummatangas gokan eisa fide kanjaru yafachune gale.
Akaba eta pehi mebne, malake tu 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 tu
Ravin Halekin Wallekana Hojatan Yamuisana Kasjaru.
When I gone through his biography and history, I found it is very much inspiring to all the people.
Hangumen Waisa Be Karfin Anledun Yerobiya Kotre India Kisatijuda Sagantawan Garagararat Nansurbanture. Sirba Hakaj Alujukanan Le, Wea Kabajayadan Nuisa, Wagan Mafarat, and Leyadan Nusafanujate. Ani Hajalubai in Jalata. Sanaboda Afan Ingiliziitin waa'ee Haacaaluu Hundeessaa laachisee walaloowwan baay'een barreesse. Dabareewwan hojii kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argaman kanneen biroo akkasumas barattoota koo muraasatti agarsiiseen akka isaan afaan Oromootti naafii kan hin taasise. Anis namoota muuziqaa qindeessan waliin wal argeen irratti dubbadhe isaanis naaf qindeessan. Kana gochuuf yeroo baatee 4-5 ga'us natti fudhateera. Sirbi kun jaalalaaf kabaja Haacaaluu Hundeessaaf qabu kanan ittiin agarsiise. Dr. Raabiin Kayuti Walleka Nabasanifis Yerubatan.
The main motto of this song is to reach, to accomplish his goals of Haacaaluu Hundeessaa.
Kayunko Wan Haacaaluu Hundeessaa Dalqabe. Kayunisa Kagal Mangau Tasuf Bek Suda. Anis Akaumbatni Kayuf Abjusa Ugum Sugutuf Kakasuda. Gadurra Javatani Chimani Yadafi Kayunisa Kagal Mago Gutulaf. Jadi ini kanan serba kan hujatnya. Yo umat ni itu kote hujatnya milkai narkam si sudan dah. Akibatnya umat ni itu pia itu kote hujatun dijiramaf onn cuka banjala. Walley ada no galam mafa. Wellisa jalatama acaluhun desaf hujatan kana. Matina acaluhun desa niwe kui jannega kan neni jera. Dr. Raabiin akasjaru.
Wife of acaluhun desa Kia has come over here.
Hadoo Haacaaluu Hundeessaa kiyya agarsiiseen ture dhimma kana. Sirbi kun ifa kan ta'es Hadoo Haacaaluu Hundeessaati. Gara Amboo dhuftanii barsiisuu keessanitti akkasumas immoo wallee kana yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf taasisuu keessanitti anis gammadeera maatiin koos gammanneerraadha kan naan jette.
Duutii kan ta'e dachee mararaasee xiqqaa guddaa bakka jiru kaasee afaan baadii harki hin naqatu.
Dr. Raabiin wallee afaan Hindii kan fiilmii bara 1998 bahe fiilmii biyya Hindii keessatti beekamtii qabu taateewwan bebbeekamoo kan akka Shaaruk Khaanii fi Kajal akkasumas Raanii Mukherjii irratti hojjetan Kuchi Kuchi Hottaayee jedhamurraa haala kanaan sagalee isaaniitiin weellisanii jiru.
Na jaane kaisa ehsaas hai bujhti nahi hai ye pyaas hai kya nasha is pyar ka mujh pe sanam chhaane laga koi na jaane kyun chain hota hai kya karu haaye kuch kuch hota hai kya karu haaye kuch kuch hota hai tum paas haaye yun muskuraaye tumne na jaane kya sapne dikhaaye.
Sagale America of Nagpur Malika Amburra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Facebookii, Twitterii fi Instagram irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessantuu Jibee Horaatii. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti fudhaata.